xaafaddu wada jiray magaalada Baydhabo iyo waliba laa ka gabagabeeyey tartanyaarada dhahay gooyinka ku dhisan xaafadda kaasuusan dareeri muddo tartanku ay tartankas dhexgalka kubadda agtay xaafaddu wada jir iyo waliba kulanshooyinka dambe ee finalka wada yaaray kooxooyinka wada jira Elman oo ka shal badi hal iyo eber munaasabadda tartanka tartankas dhexgalka kubadda agtay xaafaddu wada jir iyo waliba ku qayb galay guddoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo maamulka xaafadda Baala Sportska xaafadda iyo bulshada qaybasha shal duwanka guddoomiyaha xaafadda wada jir Hassan Aden Nuur iyo guddoomiyaha dhalinyarada xaafadda ee kureen ku hadlay muhiimadda tartankaas dhexgalka kubadda cagta xaafadda wada jir
magacayga Hassan Aden Nuur oo ah guddoomiyaha xaafadda wada jir maanta ka dhawaay marna dhalinyarada sportska xaafadda wada jir oo si sharaf leh ay arayaan marna taageerayaasha oo marna si sharaf leh fiirsadaayaan iyadu amniga oo marna si sharaf leh marneeda waqti shangiliyan inoonay marnayo meel subscription u dhin iyo iska qabsan u dhin fundi meel aan marneeda dhalinyarta hor u socod wanaagsan arka iyo bila rabsi lacan isdhaagal bulshisiin koogna antii oonay marnay si lama jibaareyo saaran mar
way ba idinka ma hasan gudigi oo barnaamij ma hawadi oo ciyaartan hawadi oo geeka final shaqo marahayna yaa ma hadnagana baad ma had barnaamijku waa barnaamij oo aanu ku dan laanu intii dhalinyarada xaafadda wadajir iska dhaxgalaan nabadna ku shaqeeyaan ciyaartu way buu aha isdhaxgalka nabadu isdhaxgalka way buu dhalinyaradu isdhaxgalka meel raay bulshadu saastaraadii aanu ku duulan waa liigii saddexaad oo meel raay xaafadda wadajir uu furdhiyo marka waylana liiga city may buu aan ku dan laana intii dhalinyarada iska barato saastaraadii marka way bani kula qayb gaaday dhamaan meel raayis dhalinyaradii oo barnaamijka hawadi maamulka xaafadi dhamaan laamaha amniga oo ayoon usun geeka yaani amnigan ya sugahay ya ciyaartan amniga sugahayoon idan kama hasnin laantii ciyaartan qabs ma fadna maadaama amniga xaafadi iyo ay mas'uuliyad ku saaranta yoona doorsho muhiimka ku ciyaarahan way ahaan gudoomiyaha dhalinyarada xaafadi wada jir waa liigii saddexaad insha Allah taala waan marooji doogno liig badan wada doogno oo aan ku danlan dhalinyarada iska barata la ka mashquuli meelo iyo meel raayusay ka mashquulo fadhi daraadii yaani yaa leen ku mashquuli may buu hadii qofka barnaamij kal u soo leen ka mashquulin ciyaarta leen ka mashquulin waa dhalinyaro dhalinyar meel ka yaaba anti meel raayus meel kal barnaamij kal ama security ga meel raay ka mashquulan saas daraadii uneen may baa juhdi gelaan inta dhalinyarada iska mashquulin iyo may buu naqdan haani meel raayus yar yahanadii in ka faylaytay konfur galbeed aan ciyaaraan meel raayis midalan naadan
gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo ee saagduwaysana yana gabagabadii ay heli tartanka dhexgalka kubada cagta xaafad wada jir u soo talmaaminay ee talaabo muhiim ah
wayn farxad galiyaase inay una qayb galna gabagabadii ciyaar isdhexgalayn ka sameey guutan dhalinyarada xaafad wada jir runtii wali ma hadbilay ran jeedi aanay maamulka xaafada iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo ciidamada sharafta leh oo runtii gacmo is qabsadeen oo dhalinyarada xaafadan een ciyaaroon quruxdo badan isdhexgalka leeyoon qowdeen dabcan kama hasinin een runtii weelana ka kaalan oo way qaadateen la milaawaan haddii aanu hoggaanka dhalinyarada degmada Baydhabo mar walba ino goona inay dhalinyarada xaafado tartamo noocaan ilin qowdo oo maxay eeto een waxyaaba qalbisho ku jiro oo sadex xun leen ka fikiro oo kal in oo meel raay u noway fadaan he een qalbisho ku biina waxyaaba wanaagsan in qulubti oo ka jaran ida muhiim ah ta sports ka sidiisa boli ahmiid siyaaha in dhalinyarada isdhexgalan in qabiilka ku fogaadaan in iyo walaalawan in oo xaafad intartamaan ama wax intartamaan koran marka de arimo noocaan ay wal oo eed muhiimniinka aw in dhalinyarada dabcan de isdhexgal noocaan ay lan qowada guutaan walaa ku qayb galay ciyaartan ee tumila markooxood oo shal duban oo xaafad wada jir ku dhisan ciyaarana wali hadareerenaha muddo saddex bilood ka dhaw runtii ciidamada intan noocaan ku jeesidaayeen iyo macallimiintii oo meel raay ciyaarogon tababaradii iyo in sheenowki dhalinyaradii waqtigii iyo juhdigii oo galiyeen dabcan weelana dhamaantin ajar xasanad lahan koob gor ilaahay siin ku sii